nini chata, kama kwa losto nipige stata. Ichapta nafunguka kama blangata, natowa data au nimedata. Shut up, nimefika manta, inaukata. Mzizi wa fitina kama kikwata, kuna utata, kinega karibu tulebata. Inachofuata ni kujinyonga kama rasta za mchizi. Mini pasta laugh na sizi. Niko faster kama jizi, saizi mini dinamizi. So nigga please, check out your busy. Miniko busy, kichizi usione na sizi. Nina nakala na simulizi. Ukisikia, jua makala kapita anga easy. Nishaka busy, niko bando mana niko hapa. Hata nikiba soba, jue nimesha tikisa bapa. Sikwezi kula poda, nagopa kutembelea malapa. Nisha wona niko gopa, dinesia za big papa. Yeah.
Lamikazas in the house, all this is in the house.
Say my name, woko. Ubongo meja madini kama Tanzanite made it on shorty. What's your name, where you from? Unataka kujua chuga ungalimi. I'm fine, if you down, I'm down. Wanaona kula majani, niagi mezani. Kutupima iwezekana kuna mizani. Tumezaliwa huku toka enzi za loss of VIP na chachacha. Kabla tujazijua Prada, Gucci na Versace. Kigileswa na Kusachi, yalu leo kwenye kidochi sio pochi. Moja ya upendo kwa ndochi. Mistari na tiririka kwenye trend si force. Na kaza si chekesh, moyo umejia peace kwa D 7 na X, na wote my real niggas. Na speedy kama LX na ZX. Na waponya kwa lyrics, utadhani mini antibiotics. Guns than grey na gordons. Ni alcohol kama tash na blow kids. Kama yada, wanabaki na bumbu wazi midomo wazi. I'm from A-Town, cause
we've seen. All this is in the house.
Tunajeweka ni mori. Utaka waka kwenye kumbu kumbu dagima we sorry. Kwa sababu tunakwenda kuwapa matibabu. Hip hop mnajofanya no ugonjwa mbaya. Wa mafuja aja, nimetoka kwenye kaja. Koza kasi kazini liposimama Meru na Kilimanjaro. Basi wacha ni wapatia ni vitamini kama Zaro. Kemestari, wananita daktari. Wananito na popato na hali. Ya koma ya freestyle na kawaida ya majabu. Na labu mita kwenye macho yao midakabu. Wakachaba, bongo mekosa siku saba. Akili spidi pa awa maili mia saba. Ini kubwa kwa bongo wako wa sisi saba. Toka kaskazini, zipo wapi chapatu warabie madini. Warabie
madini. Lamikazas in the house, all this is in the house, all this is in the house.